tandise walero kandabe obana ye atuse lero nakulwa mbaga yaffe yagala bona bakimanye olufuwo gwe walunze yagala bona bakakase olufuwo gwe watutte olayire tuliddamu kuwakabaka olufu gwe wafunyemu yekibanda engalo wagudemu zono omubanda olufu yamanya omukwana ebisinga wakamude mucungwa wafunye butunda hane munu nategekedde jamaika mu bikola ku sizoni tukungule kalala mu bikola tuyuke tufune yabafirika abaddugavu awo tugenda olaba abamerika abaddugavu ddala tuyitire Colombia tutukire Jamaica tuyitire Colombia tutukire Jamaica olufu abaali bamanyi nti nno nze ndi kibanda eboyindaba nina omukwano gwa namaddala aba baali bamanyi nti nno nze ndi muyaga sigaza linnya n'okukuma omukwano gwa nsi y'obulungi bwo newebagenda nguza tikiti njingire nsi y'obulungi bwo nina omukwano gwo newebageye nze kanjingire bulamu ndi mu nsi y'okole omutima guba gwagoloka kole omukuumi w'ensi yombere bodyguard w'ensi mufuga omukuumi w'omutima gw'ojosula producer w'obuyimba bw'obukuba tegekedde Jamaica mu bikola ku sizoni tukungule kalala mu bikola tuyuke tufune yabafirika abaddugavu awo tugenda olaba abamerika abaddugavu ddala tuyitire Colombia tutukire Jamaica tuyitire Colombia tutukire Jamaica firimu y'omukwano gwendeka mbeere akita lubeerera kukwata ku musena nga tulakita mu life yange babishaininga nga sita negomba n'eddoboozi lyowesawundi nga kujjita njagala ompeereza engalo okunaanika empeta kuwanira emala kuba nga felisita nze ndibeera mabeka ebisiri kulembera mu firimu ndi kibanda yako firimu zita nu nategekedde Jamaica mu bikola ku sizoni tukungule kalala mu bikola tuyuke tufune yabafirika abaddugavu awo tugenda olaba abamerika abaddugavu.